machozi ma kwangu haina ma mezidi visa sa ni kwache we mpweke dara umatusi usiku mchana chumbani unalala furaha ndo hakuna huaniacha nteseke kama ruhusa moyo kumia kwangu livumilia kipi mimi nimekosa wewe uniumize ya ndani siri nilifumbia katukutarajia kando kuyasikia yangu mimi na wewe nasimama kilingelinge sipigi moyo sichomi upinde mimi sitaki kwangu umie yo my baby nasimama kilingelinge sipigi moyo sichomi upinde mimi sitaki kwangu umie yo my baby kosa ma kwako misha tiananga hata upepo wa kimbunga sita teteresha huba we matanga mimsiba penzi ndoli tashiba sila umu moyo kukupe mola lishapa penzi minawe nashinda kutwa mikio pendo usigevu Summer.